mu nkuru ijwi rya Amerika iheruka gukora aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'1996 Minisiteri y'ubutabazi bwihuse Minema yabambuye ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Philippe Habinshuti yahaye ijwi rya Amerika yahakanye ibivugwa n'aba baturage ndetse duha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe nyuma y'ibi ijwi rya Amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe iyi ngurane leta ivuga Mukagatare Maria ni umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya Kiziba yubatse atuye mu murenge wa Rwankuba ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane Minema yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa Uwihaye ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 35 we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu Uwihaye yari afunze nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari Gisovu uyu ni Uwihaye imyaka 51 umwana wa Mukagatare Maria
icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze nafunzwe 95 ngurwa 2006 hagati iyo myaka igeze muri 11 hafi 12 ntabwo nigeze ingaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka bwabo tuyeho n'impunzi kuko zahaje ndahari sinzi uwaba rero yarafashe ayo mafaranga ari uwagurishije ari uwafashe amafaranga bose ntabonzi
yibaza uburyo ari wowe gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyina umubyara yari ahari
nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango Mukagatare Maria iyo yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza niwe baba barayahaye wenda najya akampaho ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba baryanditse Mukagatare Maria
bityo uyu Uwihaye akaba ko n'amasezerano na make yigeze agirana na leta
noneho njyewe rero ntabwo nigeze kuva 95 kugeza 2006 ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze ntabwo mbese byuzuye bibaho njyewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe k'ubwo butaka bw'umuryango kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura na HCR iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda kubwo butaka
Nsabimana Francois nawe n'umwe muri aba baturage Minema yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatse inkambi ari ubwo ababyeyi be bitabye Imana
ikindi cya kabiri mwabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntaho hahuriye n'ubutaka bwa leta kugeza ubu ngubu n'ubwo bavuga nta n'ubwo sinzi naho haba kandi n'icyo gihe n'ubwo babeshya ngo yarahari ntabwo yigeze aba hariya kuko ahantu twari dusiganyeho kuba nanjye ntange ubwanjye sinzi aho hantu zivuga yuko aho hantu ari mu kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banjye ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihuriye n'ubwo butaka bwa leta byibaruye ntabwo ari ubutaka kuko twari dufite ahantu hatandukanye habiri icyo gice ngiye ndi kuburana kiri munsi y'ibitaro nta hantu bihuriye n'ubutaka bwa leta
ku rundi ruhande hari bamwe abaturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa uyu ni Harerimana Emmanuel wari konseye muri icyo gihe
batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka ntibuje nibahatinda barahamara umwaka nuko bamabucumbikiye kandi wigeze asinya ntabwo badusinyishije rwose ahubwo byaje kuntangaza hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badusinyira tekereza nkanjye wari konseye kugira ngo banterere igikuru abakecuru twari tumwe batazi kwandika no gusomana mba babasinyira ahubwo kubera ko bari bihereye batatuze gusa barebera ku rutonde rwo baduhaweho utwo dufaranga
Karangwa Kazimir nawe twari twaganiriye Minema ivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane
batubwiye ko ari icyatishwa ari ukugushyira ibihari nkuko bazitahira tugasubirana ibyacu noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye kurindi rya data wacu nta kiguzi kigeze kibaho
abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho
cyane byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere nk'ubungubu byanshyize mu bukene murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu sinshobora kugenda ngo njye kugenda ngiye no muri banki mbe ko ntacyo mfite nubwo ejo bundi baje gutanga ingurane bambaza ati cyane icyangombwa cy'ubutaka ndakibura inzu zanjye barazisenya urumva ko ari igihombo cyangizeho
umunyamategeko Jean Paul Menya uburana abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse yo kugana inkiko nyuma y'uko ibiganiro inaniranye
twagiye tugirana ibiganiro kenshi na Minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka kandi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza ngo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane gikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko ubu ngubu twatangiye gukoresha amagena agaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubusubiza abaturage
Umunyamabanga uhoraho muri Minema Philippe Habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya Amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye, yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa uko byagenze ko yavuze witwa Kampundu Imakire utuye mu murenge wa Rwankuba. Yadusobanuye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu Rwanda mu 1996 azitiza ubutaka bwe. Uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa Kiliziya Gatolika Diyosezi ya Nyundo Paruwasi ya Mubugana bwo buri maboko ya leta, nubwo n'ugushinzwe ubutaka muri diyosezi ntacyo yashimye kubivugaho. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.